Picha namba ang'wen. Jolweny ne oikore mar biro mako Elisha, to Elisha nolemo kawacho niya, "Ruoth, yie mondo jolweny gi obed muofni te." Omi Nyasaye nomiyo gibedo muofni duto. Bang'e Elisha nodhi ir jolweny mowacho nigi niya, "Osiepena, ma ok en yo mane udwaro? Luuru bang'a kendo abiro nyisou ng'at mudwaro." Bang'e Elisha notelo negi. Kane giluwo bang'e, Elisha noterogi monyumogi mana kuom jasigu ni churu e piny mar Samaria. Bang'e Elisha nolemo kapenjo ni, "Ruoth, yie yaw wengegi mondo gine." Wengegi kane oyawore ni i, ne gipo ka gineno ni gin e lwet jasigu. Ruoth mar Israel nopenjo Elisha ni, "Iparo ni onego aneggi?" Elisha nodwoke ni, "Ooyo, ipani nyalo nego ng'at misemako kaka jalweny? Par mano, kelnigi chiemo mondo gicham, ae bang'e iwegi gidhi thuchegi." Bang'e ruoth notimo kamano. Chakre chieng'no, jopiny Aram ne ok odhawo gi Jo-Israel. Iparo ni dine timang'o, dine inini e ruodh Israel kindeno? Kae kane po ni koro idhao gi jasigu, tipo mna ka jasigu nogono ni lweti nyimi wangi kama e. Pachwa kaka dhano to dino bero ni makgi keni negi, to mana ok en paro mar Ruoth Nyasaye. Koro chikuru itu wadwa somo Petro, baru Petro mokwongo, madonga dek, matindo ochiko. Wacho nang'o? Wacho kama, "Kik uchul richo ka richo, kata ayany kar ayany. Katimo kamano, to gwedhuru agwedha kung'eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gweth.